kau ia kau tui ia kau karistiane kena wo o talaki ki he kakai kehekehe a ongo ongo whakaofu ko ini o kumalawa ke whakamu ui ki nao tolu mehe e nao ngahi anga hala bea meiheri o kuha he whakataatani hatoko taha tui mo talango fuka si isu e ene whakahae a si isu ki he kakai e toko ni ki tau tolu he lau maari e ke tau whakamu oni kia kalais e lava foki ke whakamatala ki hatake a mea koia kuo ke ako me tohi whakataatani.